Exclusive from ZambianKids.com. And the
My name is Chilewa. Diwewe kampwa eafi. Ono wakambe panji sinisa kusia. Diwewe kanka vila fi. Ono walande shani shaka kushe.
Smart on it.